Sazokhalo malume bathusa umntwana enqa pushimpi ngeke balunge oh, shit.